brócolis.
Ekigambo kya Yesu ewali emirembe, awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, amina. Awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, amina.
Nasanga ekigambo nefuna emirembe, nasanga ekigambo nefuna okusumululwa, nefuna okuganja, nefuna okuwonyezebwa, nefuna emirembe. Njano mirembe kirina amaanyi, ekigambo kya Yesu kirina amaanyi. Yesu olina amaanyi, olaba olokola nange olina amaanyi. Ekigambo kyo Yesu kirina amaanyi.
Awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, amina. Awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, amina.
Siriva kukwe era siriva woli, siriva kukwe wansanga walanyo, wansanga mukyalo mukayumba kakasisira, nga buli omu asekerera nze nti nze asinga obonabonenyo. Awo woli wewalungi, awo woli wewali emirembe, amina.
Awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, amina. Awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, amina.
Wansanga walanyo, wansanga muntana, wansanga walanyo, Yesu olina amaanyi. Nalino nfirideyo nga sirina na mugaso, kigambo wano ndabulonzi nga sirina mirembe. Nze salina mirembe, nze salina na mugaso, naye Yesu bwe wajja noleta emirembe.
Awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, amina. Awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, awali ekigambo kya Yesu ewali emirembe, amina.